ɗo en ɗan eɗen tawa e nder loctorode mawde nde maradi to cukaloy sawrte ɗon no woodi cuuɗi tati to yimɓe faddete ɗum fof haɗay cukaloy ñaw ko nanno pukkina e leydi ɓe gaddu koa to kemi ɗinon laatiɓe gaddama ɗo enɗan yernoon ɗo docteur Mamoudou Amadou holliri oyko heewi e ñawɓe fuu cukaloy noon ko yettaki duuɓi joyi
cukaloy to duuɓi joyi kan ñawgum ɓuuri tampingo wakkati ñaw paɓɓe noon ko tawta himɓe ɗiɗo yahgo tato dow leeso gooto nder ñalowma minen mbaawi heɓugo naawaaɓe keme ɗiɗo nder maɓɓe capanɗe joyi yahgo capanɗe jeego o ɓe fuu ñaw paɓɓe no waɗan herme jeɗɗo ɓe fuu no maaya
oɗo suka mbiteɗo Moubarak maami ko debbo kawon ko jokki mbiteɗo Cima Ibrahim kañum du hollan en ɗumon tampirinde taani ko wonno yi'a ele na walla ka enɗa
na walla kam ni satti ɗum waɗi min gaddimo loktorore mawne de jonni min gari min gi'i loktoroje on gonga Allah ko yirna heɓama ngam imo ñaama imo yiilodo seɗɗa seɗɗa ko wulo wulo gon satti fuu o ittana diyam olal ngon ɗum fuu hano hala maji noon ko ñaw
paɗɗeɗen
docteur Mamoudou o holli o wii sen himɓe haɓɓi anniya harfilla ko darto wadde laamgol ɗum tan wawi wallude ko watta ko ñawgu en ɗan ɗutta e himɓe
no handi himɓe gaɗana e yewtereji pindinol gam ɓoyɗi ɗin ta ɓattu himɓe ɗon do na walla kan tawa gomnati no ɗon waɗa bawɗe mum fuu hano kokkol safareji e arkillaji nde ko wallira he ɓerne himɓe
gollirdi
ñaw paɓɓe ngu enɗan ni hitani fof ko watta himɓe winaɗiɗe keme joyo woni ko ngu warto e nder leydi Niger ɗo enɗam ɗum du kondan sarusi kaw jiiɗo dor duggol e ñawngu kawon ko wurtini ɗum ɓe mbiɗo kondan fa hannde do sappo mayɓe fuu a tawan jeɗɗan ɓe fuu sukaɓe ɓe jottaki duuɓi joyi